nasanze ari wowe nyene nubwo najyaga mwitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze mbere na mbere mbabarire aho nakosheje nkakubwira nabi ndagusezeranya ko bitazongera habe na rimwe oh no you and I forever this sweet love is forever amaranga mutima yanjye yose ni wowe nasanze ari wowe nyene nubwo najyaga mwitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze
Nari kumwe nawe mburi ingingo zimwe na zimwe z'umubiri wanjye nkigunganiye nana nasusumira mabura mahoro
nasanze ari wowe nyine nubwo najyaga mwitesha mbere y'umugisha mu buzima bwanjye ndagushimira warakoze ndagushimira warakoze